Nambia ilianza vipi, najua ikuanza gafra. Zipi dalili, mana tamo fuwa wanza na chafya. Kivipi mika kako na ulisita kuna mpia ukafanya siri. Ina mana kimsingi na we ulitaka kimsingi na we ulitaka. Kumbuka, tangu baba mzee Mugo na kufa, alitusia uaminifu na ndonguzo loo yangusha. Na shangaa bado nafsi yako ijasuta, mana bado natamani kukujali mdogo wangu. Natamani sana, lakini imani yangu mekufa tayari. Sometimes na kwenda mbali, natamani kukudhuru. Busala inanweka huru, na gundua miso mshali. Ulianza vipi kumtamani wife, yani siku na moa. Ulianza kabla ya siku ya ndoa, na ndo maana siku ya harusi ushirikiano ilikuwa ni ishu kutoa. Kama harusi ni pingu na ngoa, sitaji tena. Najiuliza kwa nini nilibashiri, lakini nikapuuzia dalili. Kwa nini nili It all makes sense now. Subiri mwana Isaiah, subiri. It all makes sense now. Mwezi wa pili hanipi pens now. Yani kipindi na shusha pens down. Ananambia kuwa amechoka, anahisi kama homa, hawezi. Mimi ni whiskey. Sikujua kuwacha pamoja, home ilikuwa ni risky. That's why I've been away for so long and she never miss me. Sikiza, siyo nachofikiri roni bado, mana upo kimya. Niseme uoni mwisho, uoni mwanzo. Ulikataa kusoma chuoni ng'ambo, ubaki ule napokula kweli kikulacho kinguoni mwako. Tulisimama kama mdogo na kaka, umeng'oa nguzo. Ongera kwa kuwa mpumbavu, yanipasa kutoa tuzo. Have you started using cannabis? Man, I thought we are brothers. I thought we are born, now we are enemies. Enemies. Hii maradufu imeniumiza. Acha ulipo niangushia mninga, au ulipogusa mzinga kakukoa. Upole ulizidi ukaniona mjinga, ukamua kumshika sharubu simba. Remember we used to build a snowman, go school together playing ball. And I can't believe that my very own brother shake my own wife on my own bed. Nilitaka tuwe sale sale, ningefadhili mbuzi, ningekwacha uwe pale pale. Mabinti hawaishi, ukianza uamalizi ukasahau. Visima vingi la maji ni yale yale, tulikuwa kama mwiko na wali. Ulikuwa kijana mzuri, mdogo na kuvusha kijito cha maji. Umebadilika, umepoteza nguvu na ufanisi. Mtaa mzima unatembeza rungu kama mlinzi. Nilijitoa sadaka ili ufike faa, mana sikutaka ikufike njaa. Kutaka unisikize na ukachagua kuvunja moyo wangu vipande. I don't even know where the other pieces are. Vile niliamua kukulea, kukulea, nikakulea kama yai, kama ukamua kunionea. Kaa kimya, kaa kimya, ngoja ni bonge. Wewe mdogo wangu, toka nitoke. Inaniumiza sikukwambia tangu mwanzo kwamba huu mwaka wa tatu mimi na wife tunagonga vidonge. Oh man, she killed you, that devil killed you. Labda nimekuwa mwenyewe, labda ningekwambia kuwa kwa sisi waathirika, ila nikasita. Man, I'm still a fool. Man, I'm still a fool. Yes, I'm still a fool. Yes, I'm still. Nikiandika overall summary, nimekuwa mjinga cause I killed my own family. Cause I killed my own family. Cause I killed my own family. Kwa kuwa nimekulea, nimewajibika. Umesoma, umepata kazi ya kuheshimika. Nahisi kama kazi yangu imekwisha, nimemaliza, naondoka. Nenda mbali maana kuona inaniumiza. Zingatieni tiba. Zingatieni tiba. Kumbuka kugua sio kufa, sio kufa. Hadi hautajuta. Hadi hautajuta. Kwa heri. Kwa heri.